Mubaka wa government mbitundu bie mkono Hajati Fatuma Nabita Kandisaba Harabu Dabazade Aba wewa homo kiso kusawi wakusari Vyesa mero kumasomera genjo ziste basare Nti Basanyo kolo kuna nyeza kumasomera Rusa abana Baba maririza wakude mitawana Ngisaba gamati abazadde abamu okwagala nnyo ebyendola kireetera abaana baabwe okumaliriza nga bagenze mu masomero agabayaaye oluusi abalina n'ebigendererwa ebyokukosa n'okutuusa ebikyamu ku baana.
Abazadde mbakubiriza nga tona taking a decision ng'otwala mwana mu kitundu mulimu abakulembeze mwagala nnyo ebintu bya bursaries ezo bursaries muzeegendereze teri muntu alumirirwa nga talina kigendererwa ezo bursaries zinoonya essomero erikuwa bursary eddala liqualifying okuwa bursary lwaki mutwala amaana nga ne gye bagenda obbaweera bursary temumanyiiyo nga tonabakusala okugenda kufuna bursary gye bakuwa noonya abakulembeze mu kitundu noonya records z'essomero eryo results z'emyaka etaano emabega noonyereza oba lirina obwannannyini ne ligase y'essomero eryo mu kitundu bamanagers b'essomero eryo olwokosala okusalawo ogenda ne bursaries za masomera nolekyo nga RDC atera omuzadde mbakubiriza muleme okubanga mugenderera mu bintu eby'excitement naye future y'abaana baffe fetulina ogiyimirirako nga tusazeewo okukola ebintu ebituufu.